for IELTS. Keep going.
Ngike ngafika ngakini weskoni ngacela ushwele Azikho insizwa ngakini weskoni ngisacela ude Ngike ngafika ngakini weskoni ngacela ushwele Azikho insizwa ngakini weskoni ngisacela ude Ngize ngashintsha amaduku ngageza ngashintsha amaphini Ngaze ngehlele emfuleni nasesitolo lutha abafana Ngize ngashintsha amaduku ngageza ngashintsha amaphini Aze ngehlele emfuleni nasesitolo lutha abafana Sukela kudala ngiqhikiza fana mayishela ngimhlekisa Zonke ezakwethu bengiyiwinise kwasala mina nogibili Manje abafana bangiziba noma sengikhinda bangishiya Bangimethisa bethi nginja ngithi ngiyodeda ngisuke sengibila Ngisho ekhaya yimi inkinga bathi ngiqeda ukudla nganina Kodwa indoda ngiyayidinga ezongithanda noma kuthiwa nginja I swear to God noma sengingafa nginankinga They had this door Thank you for eyes ngokudlulisa imizwa Ngike ngafika ngakini weskoni ngacela ushwele Azikho insizwa ngakini weskoni ngisacela ude Ngike ngafika ngakini weskoni ngacela ushwele Azikho insizwa ngakini weskoni ngisacela ude Ngize ngashintsha amaduku ngageza ngashintsha amaphini Ngaze ngehlele emfuleni nasesitolo lutha abafana Ngize ngashintsha amaduku ngageza ngashintsha amaphini Ngaze ngehlele emfuleni nasesitolo lutha abafana Kungathi mina nginedlozi ngisho abakwethu ngathi abangiboni Endlela zami zimnyama ngisho abafana bonke bangidlala Ngiyakhuma, ngiyakapa, ngiyageza, ngiyachatha, yey, dilike fana Ngicabe, ngikhwife, ngigcobe, ngincinde, yey, shona malanga Sebangitshela ngisho imqovo, yey, ngikhiphe inkani Mawufika ngakithi ngisono, ngiyihlaya bahlangana ngami, hey I swear to God, noma sengingafa nankinga They had this door, thank you Trap Talking ngokudlulisa imizwa Oh God
For Eyes, Trap Talk That's life